So yeah, camera on. This is Konde Boy. And I want to do something special for you. Yeah. I'm going to do some live music. So you guys, wait for you. Where should I start? You ready, piano? Let me see what you got.
Wengine hata kuniona niadhi hivi niseme anangekewa ama nyota yake kali ananizidi ama mjini nimechelewa ona wengine wanamponda na mwita bibi ilianza kumuona mapema enzi za mabanda ya sinema alikuwa gani rafiki na wema she so cute hata wanione mshamba tu maji wezi kuyapigia honi umri na honi namba tu Nacho ni umana jifanya Aho ni kama unamjua
Taje
Wewe unamjua
Taje
Mini kweli unamjua
Taje Atendekecho nisipie
Hivi nani anemjua
Taje
Lamata unamjua
Taje
Anisikela unamjua
Taje Mama ya chenchi nitakwambie
Nijua maumivu maumivu ila sijawahi kiva Mwezenu nina wivu na wivu machozi hayaishi ndo wasabu Nita maumivu maumivu ila sijawahi kiva Mwezenu nina wivu na wivu machozi hayaishi ndo wasabu Nani anemjua?
Taje
Kama unamjua?
Taje
Kama unamjua?
Taje Amebe kicho ajisingie
Oh kama unamjua?
Taje
Nani anemjua?
Taje
Kama unamjua?
So ladies and gentlemen, you had a good time? Camera off.